senyo tata nyini yano ya tukume watyo Tunda yebale kutafengo ino buhinga Nange mpumanga winyenza nyika wakado kutoka keno Masule yebipya ndo kenzire mchakwe Neba senyo tata nyini yano ya gabeli runji Mpate webale zito honju nye matite Nyiza ncho utora zanga nalimu avu katini na kusente Kuru avu wanuma Nimbangali karo ganze Nompukuro ule mwa uzive situ lulianiso Sivanga kochi shamu Kamika kwe vola veru Nimfuna niri nyandi kumanyifu wambuwe ule newea Ulio mwamanyi Wachisi mweba zoe Zatene kuwana nenda bakompita ngo msaja Inamaka Bintwe vyo nongato rifunwa Manya kavula wakadabi miaka na wafebulaya Ze misiri sima nina yo Bangambe ndiyo rimba Dani nanga kwa saba ifu mkawaliko mama Nibakunga nga bebaza Tumunasha poli nedobozi Walimpera tuobu wafe Zenaba neko mbanda wanku mnyoje mteyo Mbanda wa njirite Omububu katukula mama Neko lera kuchibuka nko maweka nganze nambu njini Ne wafendi nekitiwa Tua tata kurude noyo Wanzi jawara nyomu kama wange narunga manze Nifanga imba Amanya gama runje Pawali uza uza nzirawe imba Vunamba kenda Ogeranga bayani Kutari yomu kama Tusaro watu jemu abaya gawe mpise jemi feni poko Alonde mwa basengure Na mjingo ya rieno mufe Siri telebu kani wendi kwa wawinze mwumi matiti Uguri ya vudavuta wadu wati Avesa vesa wako Kukugondela sitani ili wantanya kwe manyo msinga Nangase mirobori Nesu wa mwumi kolanzi Tusumbua Mwumikono jamwe tulie wafetimbe Tutile nekulisa Vanyu injaga vanu barage chitufu Titeli na karunji kona Ibasika mwumise michamu Manye masajia noko wafubu kawa kwenye kwavo Kitange boba wasima Sebo wange nsabio koresho Mwurembe kwa batini Okutu seku titunola keno Musikito mwevasura Kusegu wevajeyo tata Iko hivyo kisensi sensi Hivyo bambale vyo faida mwushi Kujia kukukuna maa, sirabache wajia mchitofu Batesa ni sitani, nebaduke kanga ya valinzi Wakulire mburi we mburi, batamira sikaba tuwala Okumia watele usene wajule sanyira telia batambala Matata uri, nabano vayambe bambi Bawavite masanyute washima nyinti yukulinga muto Okukula ni kukala, tunda watase mwesho Nabarulunga nilemyo kunsi kuno na vova kambi Walinga kubempe umu Yubi ansisi vya fe Boze temwiri vase kumutuma batyo utavalira bandi Bateke mwakutia Bakirizenti kwe muinza Bawonyo wase wasa batambuza batyo serevu bambi Nini nsite kungurwa Bolia nonyo vya nsinga vikwa mchimchu Sanyo hiringi nisi wentaka baby rungi Bekito utediza Kitange kwa mbanyo kusinga Nani alivante mula manyinti walingo mtasa Uyokurutene Walagira vera lagide Olimpaka nyoti anga kukambi Nji yandu mieno juli Uwechi kampochi Ayogera uvoshi inza mba na manyi nsakanyi nga tewali aloga nzire gulu ddene mulungi akiza abalungi ndibeera mu kkomera n'enjaganya ye wali okugasa sirikulalo yanedda nedda ono abagira atagulirirwa kyo ne bwe ndisenga ku mutala gwe simanya kutandi mikwano ankubadde oluganda nsula ngomyenze mugisa isotya nga gyempisa eyesinga abayaye nadumira emipremiyaya bonna miroyo okuludde ne gwe tusunga n'abakubi ba siyasa bannabyabufuzi bonna abagaana nedda nedda kuludde n'alina obuyinza shamanyi okuyimba mucheza amatumba simi kuludde n'alina obuyinza kuludde n'alina ekitibwa beerabiza ebizibu ebiisa abasowaganye bayambe bambe bafuba okubyeresa mubukyayi nedda nedda bibonerezo by'abajemu gendeeza nkootoleeka bwotyo obulumi teryatajya kuba bwotyo balage ekituufu ntego gya ssaani egibunye makubo mwe tuyite eno abategulula bonna abalimba batutaasa ejjamu aba byabo mitwe gy'abakyamu abatubbira abaana alowooza naawe sibukulu ddene bannange nedda nedda busanjagirwa kikala obuto buto butyo ttemu eriwo bagalanga kyamabujje kulu ddene etunulaga eno bayiga bya bugagga mpaawo kye babulanga bambi bannange bya bugagga ki ani yali alaze nabwekaganga basekulu b'emitwe abakwata obuwala obutoona bombaloke ng'endwadde z'abali babuwerebe bufe obubi nabwo mutira wakimbulumi bannange nsinga ekasi agasajja y'ekiki tantajjawo ababyawo kigambo kyamaanyi abamanyi omukama kugyetuyimbe twatule nti taata kuludde n'alina obuyinza kigambo kyamaanyi abamanyi omukama mugyetuyimbe twatule nti taata kuludde n'alina obuyinza kenneesiga omubwati ajja okumpugula emiteeru gyonna ne bwali bawalumbe omusawo kuludde n'oyo mundike nkuba eggita enaalogaaloga eggita eno yange avunaana tovunaana nze vunaana oyo agaba ebirungi kwagala akitange ne mukiggwa kyo nsabye okutuuka taata atonnyesa enkuba getulimaana ebidda tukwebaza nnyo nnyo n'omulwanyi waffe nabige wuyo eyatujja mbayaye yatununula yayamba wattu yongera okuwukula kugazibwa gajja ne gagwe eno muffe bateefune gabatabangula ne bawampuka obubi batyo tutaase n'abalyanka abajambula aba batabalira bambi kuludde netunulaka eno gwe musumba waffe tutaase n'abalyanka abajambula aba batabalira bambi kuludde n'omusumba waffe batutajjamu aba byabo okuli abaagala njokka okukola abakutyala beeno ne bakeera okusitama balimisa ebituusi zaabo sibusa abasajja kabaka wa bakabaka nkutya nkusinza ebule ne bugwanjuba bakuyimba oyina obuyinza obukambwe n'obusongo obiwugula abakulemberaffe bateekemu okutya lamulaga oyina obuyinza mirembe n'emirembe 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 amiina mirembe n'emirembe 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 amiina emirembe n'emirembe 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 oh n'emirembe n'emirembe amiina emirembe n'emirembe 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 ah n'emirembe n'emirembe amiina emirembe n'emirembe 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 amiina mirembe ne mirembe ne mirembe ne mirembe ne mirembe.